Baba na mama wamenileta kwenye dunia, wamenileta kwenye dunia. Hey, hey. Thank you Lord for the life, japo kuna mengi ninapitia. Unaecheka naye kwenye raha, kwenye shida takupa jeraha, pindi yakigeuka masaa kizuri kinakuwa kinyaha. Alikuwa rafiki hata kuna mzigo, una nyumba gari unoza genge mabibo, au bebe bebe unaye mto wa dina, pesa siki yumba kama mbali wewe kima.
La 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 lele le, I'm living my life. La 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 lele le, I'm living my life. La 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 lele le, I'm living my life.
Mina chana, zaidi ya wanye mwezi, mtaongea sana nyema yanga mlewezi. Tazidi kupenga kisa stressi mpaka totoro, nanyima chakula mwaka humule magodoro. Kurak mini mkali, style na mitindo, uliza madi ali, alivungutaga jimbo. Likuwa nosha magari, leo na miliki bingo. Ase mini mkali, kolo nalichapa fimbo. Rafiko kweli moyo wangu, yeah. La 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 la, japo nipo peace na wanangu, yeah. Don't mess up with
la,
my
la 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 le le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La 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 le le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La 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 le le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La 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 le le le, I'm living my life.
I'm living my life.
Nina siriru, nosina samane, ura nini chale, na mulungu wane, familia yane, na vazazi vane, mbukulu wa mboja, nene namba moja. Japo nasema mengi, lakini misongei, I think ibada leo, yes I could you better day. Then a week in us a shame, 7 days, kama hauna kakaze pika, got it to pay. Karibu asiri, kutoi tongo tongo, jijila matajiri, alinaga lungo lungo. Msome niko pili, nililia chaga makongo. Arusha gare naro kwenye ramani ya
la,
pongo.
La la la, le le le, I'm living my life.
Yes I'm living, I'm living.
La la la, le le le, I'm living my life.
Yes I'm living, I'm living.
La la la, le le le, I'm living my life.
Yes I'm living, I'm living.
La la la, le le le,
ambaye anajua kesho yake anyoshe kidole juu.
No one knows tomorrow.